Incwadi yesibili kaTimoteyo isahluko 4. Ngiyaqinisa phambi kwaNkulunkulu noKristu Jesu oyakuhlukahlulela abaphila nabafileyo nangokubonakala kwakhe nombuso wakhe ngithi, shumayelani izwi, uqinise noma kuyisikhathi noma kungesiso sola ukhuze uyale ngakho konke okubekezela nokufundisa. Ngokuba kuyakuba khona isikhathi abangayikuvuma ngaso isifundiso esiphilayo, kepha ngokwezinkanuko zabo bakuzibuthela abafundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo. Bafulathela isihle izindlebe zabo eqinisweni, baphambukele ezinganekwaneni. Kepha wena, qonda ezintweni zonke, ubekezele ekuhluphekeni, wenze umsebenzi womvangeli, ufeze ukukhonza kwakho. Ngoba mina sengiyanikelwa nesikhathi somuka kwami sesifikile. Ngikulwela ukulo okuhle, ngicedile ibanga lami, ngicinile ukukholwa. Sengibekela umchelo wokulunga eyakungipha wona ngalolo suku iNkosi, umahlulelo olungileyo kungeyimi ngedwa kepha bonke abathandile ukubonakala kwayo. Shesha uze kimi masinyane, ngokuba uDema wangishiya ethanda lelizwe lamanje waya eThesalonika, uKreske waya eGalathiya, uThithu eDalmatiya. NguLuka yedwa onami, thatha uMaku uze naye ngokuba unosizo kimi ekukhonzeni. UThikhiku sengamthuma e-Efesu, iJazi engalishiya eTrowa, kuKapu woliphatha nxawuza nezincwadi ikakhulu ezesikhumba. U-Alexandru umkhandi wethusi wenza ukuba okuningi kimi, iNkosi yakumbuyisela ngokwemisebenzi yakhe. Umcwaye nangokuba wamelana kakhulu namazwi ethu. Ekuziphenduleleni kwami kokuqala, kwakungekho muntu ongimelayo, kepha bonke bangishiya, makungabalelwa kubo lokho. Kodwa iNkosi yangimela, yangipha amandla ukuba intshumayelo ipheleliswe ngami, nabezizwe bonke bezwe. Ngase ngikhululwa emlonyeni wengonyama. INkosi yakungikhulula kuyo yonke imisebenzi emibi ingisindise, ngize ngifike embusweni wayo osezulwini, makube kuye inkazimulo kube phakade naphakade. Amen. Konza koPrisca no-Aquila nendlu ka-Onesiforu. U-Erastu wasala eKorinte, kepha uTrofimu ngamshiya eMiletu egula. Shesha ufike kungakangeni ubusika, bakhonza kuwo evubulu noPhude noLinu noKlawudiya nabo bonke abazalwane. INkosi mayibe nomoya wakho, umusa mawube nani.